Singeli metoka mbali, imevuka milima bahari. Safari so kila safari ya jani. Safari za maniga shiti bongo da. Safari za konde bojeshi bombo kra. Na safari ni kinywaji safari raga. Safari za ufikishwaji mulize dada. Umenikuta na kunywa pombe, mina vuta bangi. Kijana chonde chonde, usilete ushashambe. Utachezea makonde, na karate za gambe. Na migumi ya bombe, pashambe usiombe. Najua takonda usikonde boy. Wakizi mata washa kolo boy. Zima kara watu wa enjoy. Zima data washa wifi. Tupa mixer washa die. Pesa I am do the night. Wanga wengi wa ushangai. Bila kuchukiwa out of boy. Singeli, dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, you dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, you dance. Ati. Funga boti safari ya singeli. Ati. Safari, safari. Ata safari ya chula ni kigoma panga. Safari ya jini kabula koko bichi upanga. Na safari ya mahitaji kamulize baba. Hizo safari rimradi mwisho ajali kibada. Mwisho safari ya nae kula ni kuyona shanga. Mwisho safari ya paula mali yoku mganda. Mwisho safari ya mchati kamulize danga. Mwisho safari ya wichi trafi waga mganga. Kuna safari ya chini, safari ya ngani, safari machini, na safari mezani. Ndomana umenikuta na kunywa pombe, mina vuta bangi. Kijana chonde chonde, usilete ushashambe. Utachezea makonde, na karate za gambe. Na migumi ya bombe, pashambe usiombe. Najua takonda usikonde boy. Wakizi mata washa kolo boy. Zima kara watu wa enjoy. Zima data washa wifi. Tupa mixer washa dry. Pesa I am do the night. Wanga wengi wa ushangai. Bila kuchukiwa auto boy.
I want you.
Singeli, dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, you dance. Singeli, oya tuende nao. Singeli, you dance.
What? Usisubutu wanya leo. What? Usinye. Usinye gereji itachambia spana.
What?
Na ukiwa wana ambia koba kifea.
Indo Kush gang.
Gang gang.
Walambeshi OG.
OG.
Buda zoni apa kushdado Kush gang. Saviora mlambesh. Mburo mlambesh. Nazadwa Moscow. Kindomo. Kiniga wow. Kistiki. Namsadoki wa kesho. Mtoshi zadon. Aniko na producer yasa. Eyo chari.
Oya mako chari maona toto wa mchini.
Manoma
Isaba
Lukasho
Boska lewa. Nazigi male. Uwale. Uwale pale wale.
Mwanangu
Msodoki wa piopi.
Kamiru
Dogo Juma.
Mkamelochi wa saloon. Dada wile dada. Showboxa
Igara sayo.
Skopa, Nusko Bengo, Shaxi Sir, Championi Mido,
Chasimba.